Shaise.
Wakisa.
Oh, Lucia, Lucia, Lucia. Kia kama mjusia, mjusia, mjusia.
Yusi kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, Yusi kafiri.
Shake your tail feather.
Ekali obamba mbiga dana planet. Nime simama kidete.
Fanya kona bigede kina manichome.
Jani, jani kini.
Sema nakusa pakaro, minakusa pakaro. Yani moto fire, kaniganda migando. Kaniganda migando, yani kama chawa.
Ooh yeah, I like it wet and crimpy. Asema jamu kama baby. Kumpiga sticky yigi yigi. Sasa nyumbani apakali.
Ooh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na. Body's on fire.
Oh, Lucia, Lucia, Lucia. Mkia kama mjusia, mjusia, mjusia.
Yusi kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, Yusi kafiri.
Shake your tail feather.
Sipendi baby shusha godaron. Godaron mwagondi kwenye wo wo wo. Wo wo wo. Asema ex wako muongo. Muongo nyonga pinda kama nyongo. Nyongo oh, oh.
Yani unavonyonya mogwa dunatokwa nyongo. Nipe yote kaminifu sinipe rombo.
Shake your tail feather.